keeni caashaqu gamriyay gamriyay marku koray gamriyay gamriyay marku koray deeqi guri galkeeni
Kenny.